Wait, it's the kids next door?
Ngisezobona ijani mayilele qhingeni uboba newari ngoba izopopa
nakuba ina next nakuba ina next hay ay ay ay.
Lele qhingeni ijani lele qhingeni 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 man lele qhingeni ijani lele qhingeni lele qhingeni ijani lele qhingeni
ndimithemba kwifemeli what a disgrace ubani ulala usothi ukuvuke ngenxa yamaphupha big dreams on my head success on my way I can't wait I better chase my dream chase mandela paper imali yam ndiyayifuna bhatala or zeshuba bhatala or zeshuba imali yam ndiyayifuna bo ndiyababona labo bhayizane babhayizela kum labo bhayizane ndiyababona labo bhayizane babhayizela kum aba
Nakuba in the next.